Genie X Double Six.
For this love going mental, baby. Crazy over crazy, baby. As you know, nakupenda, baby. I don't wanna lose ya, cause you give me everything I want. I know you got me now. I don't wanna lose you. Mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mani ya kuona wewe, acha nifumbe macho. Nakuona wewe, nakuona wewe tu. Wewe, wewe, wewe. Nakutaka wewe tu. Wewe, wewe, wewe.
Kama maua linavyostawi, utamu wako chipsi mayai. Nimesha hapa moyo siugawi, ah, moyo siugawi. Kama nizari la mentali, nimekupata wewe kialali. Kama safari tuende Dubai. Na
mapenzi yako yamefanya iwe rahisi kukupa moyo wangu. Kwenye mani ya nakuona wewe, acha nifumbe macho. Nakuona wewe,
nakuona wewe.